Numero uno. I told you we won't stop. I told you we won't stop.
Well, this time, favorite press to me. Welcome to my homeland, kupata time to spend it. Tausirudisha change japo tashangazwa na mengi. Vibe tangu enzi weekdays so mpaka weekend. Nipe mji sasa ilo spotaji ya Mwanza siendi. Place pekee uwezi kupata kitu ambacho upendi. Hakuna matata jotajipata hata nyegeze standi. Fireworks inangaza angani kaziko pendi. Nipe mji sasa ilo spotaji ya Mwanza siendi. Hali ya hewa shwari mkali utamaliza ulivo start. Hata kama hauna gari uwezi kosa paku paki. Milima don't lie urudi atani na zawadi za samaki. Nipe mji sasa ilo spotaji ya Mwanza siendi. Njoo enjoy unavotaka uvuke miumbwa na mipaka. Umeme ni wa mgao ila kaa utakuja kwetu unawaka. Business tangu enzi whole day zadi weekend. Nipe mji sasa ilo spotaji ya Mwanza siendi. Mwanza, 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 Mwanza. 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 So kama ukiniona mzigoni nalitetea kombe. Jua sagodi ndo anadene ambeka fanya nsike kinyonge. Sijafikia kuitwa doni la mkononi sikosi tonge. Na uondo ukweli wa moyoni loso wafanya wone donge. Safumba macho tuombe roni piga moyo konde. Siku moja watakumbuka lisemaga Dr. John Pombe. Kushangiliwa na kubezwa zote kelele. Msukuma mjanja na kueleza mambo mazuri ya kumbele. Kama pesa mawe jiji tajiri ingekuwa ni Mwanza. Heaven on the earth vingine nuvumi wanasambaza. To teach each other so sorry kama ntakwaza. Nipe mji sasa ilo spotaji ya Mwanza siendi. Focus kwenye kikita ndo identity mtani wanantazama mimi hata wakiangalia pembeni yani. So kila ndizi na mrushia nyani. Haba za Bukoba ila ndizi kama ndizi na mtunzia hani. Mwanza, 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 Mwanza. 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 Understanding nielewe. Kama unaona cho kwambia kipandi, jua sababu mlima ni wewe. Dream big chini ya anga tunajichanga tulhari. Mungu ndo anapanga ingawa tujui nani ndo dalali. Pande zetu tatamani kubaki yoso habari. Tegemea unatoka wapi ndo tapona kwetu mbali. Poko moyo mpaka mchana tarime usiku silari. Nipe mji sasa ilo spotaji ya Mwanza siendi. Warembo ngozi nyororo hata mbu wakiona angati. Utajisikia tu nyumbani hata kama hautaki. Milima don't lie urudi hata na zawadi za samaki. Nipe mji sasa ilo spotaji ya Mwanza siendi.
I told you we won't stop. I told you we won't stop. Numero uno. Yeah. Sad smile gang all day. Good music alive man.
Trust to one.